Zenwalk.com.
Japo kitambo kimepita, bado nangojea. I'm waiting on you, I'm waiting on you. Ahadi zako nazisubiria, nitazipokea. I'm waiting on you, I'm waiting on you. Japo giza ni nene na wingu zito, I'm waiting on you, I'm waiting on you. Mana hakuna mlima mrefu mbele zako Bwana. I'm waiting on you, I'm waiting on you. Madakitari wanasema hakuna namna nyingine ya kufanya nipone. Inauma, lakini neno lako linasema hakuna mponyaji mwingine Bwana kama wewe. I'm waiting on you, Jesus of my love. Bado ninakungoja, Jesus of my love. Ndakusubiri Bwana, ujaposema na mimi Yesu utanijibu. Bado kidogo, kama ulinivusha kwenye bahari kwa fimbo ya Musa, na mimi hata hili Bwana litapita tu. Wewe mvunja maagano na vifungo, urejeshaye uzima Bwana, na kwamini tu. Ukisema unatenda Bwana, unatenda kweli, unatenda we mwaminifu. Tukiomba wasikia maombi, unajibu kweli, unajibu. Waiting on you, japo giza ni nene na wingu zito, I'm waiting on you, I'm waiting on you. Mana hakuna mlima mrefu mbele zako Bwana. I'm waiting on you, I'm waiting on you. Madakitari wanasema hakuna namna nyingine ya kufanya nipone. Inauma, lakini neno lako linasema hakuna mponyaji mwingine Bwana kama wewe. I'm waiting on you, Jesus of my love. Bado ninakungoja, Jesus of my love. Ndakusubiri Bwana, Jesus of my love. Ujaposema na mimi Yesu utanijibu. Bado kidogo, wajua sina haraka nawe, ahadi zako natimiza. E Bwana nipe utulivu, oh Jesus of my love. Sina wasiwasi tena, kwa maana tumaini langu ni wewe. Jesus of my love, Jesus of my love.
Zenwalk.com.